Okiapa, aka Simba. Awakumita, awakumita kie samu mashine.
DJ Simba.
Awape kie gamu. Anisalime rie imane. Anisalime watoto wa mwala site. Anisalime watoto wa chula dume. Amini kwamba dogoloki hapa. Waite. Sema mtafute, mtafute. Mtafute wa kucheza nae. We mtafute. Mtafute wa kuluka nae. We samu mtafute. Mtafute wa kucheza nae. We mtafute. Mtafute wa kuluka nae. Kata kata wanangu mnachukua pale. Kata kata na mane unachukua kule. Kata kata na kamu unachukua pale. Kata kata wanangu unachukua kule. We samu mtafute. Mtafute wa kucheza nae. We mtafute. Mtafute wa kuluka nae. Na kamu mtafute. Mtafute wa kucheza nae. We mtafute. Mtafute wa kuluka nae. Kata kata na kamu unachukua pale. Kata kata na mane unachukua kule. Kata kata na kamu unachukua pale. Kata kata na mane unachukua pale. Kata kata na kamu unachukua kule. Wanangu mtafute. Mtafute wa kucheza nae.
Someone